ukuvula inhliziyo. Awubafuni asithathe kancane. Awubafuni asithathe kancane. Awungubali into yomdanso ayomkhulu sayikhala sibancane. Awungubali into yomdanso ayomkhulu sayikhala sibancane.